atenga ya chisea tuli muka muka wajito bende kakuru bendo bende kawalu Mulekenga mulisize wakulu wali elirungi eri ekitiibwa teri mabanja tolu mwanjala gwe teri bulwadde oba musanyu jerere lwaki totukusa ku lugendo otuke wangulu eyo kubanga wali ekitiibwa kamuina kuyima ewampitanga njagala ngende mbimbereye ate ngebya wano mbiru mwambuki ensiite kungulwa tubeera mu bubenzi ate nga bya kiseera tuli mu kabuka lwaki totukuza gwe lugendo ogende wakubeeyo eyo teri mabanja teri balwadde obeomusanyu jerere muleke mbabulire yokunsi nze nesooba anaga yakindese lubango yandalama ennaku n'owomutimeera omugayi oyo tajja muwona okuwonya kwa mukama kukkiriza ate nga tagaba naddagala wadde talina naddagala naye ng'akuwonya muzibe w'amaaso era atuula wadde kasibe era ayogera n'owebintu era asimba mugavu w'amato era akulira katonda gwali wanaakwata teekaga yatuwa eriba yeesibidde entanga lwaki totukuza gwe lugendo ng'ova kubi n'ebyokunse ensi tekungulwa ekyo tubeera mu bubenzi tulinyukabuka akoowa yakifa